chobo bango tu se endira yulange unda mirenyo fayolete timutumide bambe omuwena kapana nyi kano bambyala benga ko fayola benga mbebe nange mubenga mumeme alina kabiri fayolete akayoyo fubambi okokuwa saka indo akalalo for sweetie nzijukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kalendeko nuŋŋanzani kozidalunga lyerise mubuulire nti ebulaya bamwana banja balungi ekyo tekimutiisa fayola malayika wange kamma fayola timwagala.